inguni zose turabagara uri joro turatarama mu kazini duhagarara yo duteye turaganza twe dukubita hababaza nawe tujye ndano ufite zagara bizi wirinde kumamagara phone muri sleep mode ku somebody up chakazi mihanda ndebe kona tahanyaba imitsi nigaruka abantu baragaruka nasanze iminsi idahinduka abantu barahinduka si nkwese nje nizeri kofi mbere yo kwizera ishumi sinitabira shere hitarimo inkumi sinyiri wa ubunzi ndacyari imbere big time true to the game misegenegeza hirya keza karisumba umwana mwiza kwiye wirya fani byane njugaho nigishushi gomba koza niteguye na mbere muteramenya namenye ko mfite ibirenze na mbere muteranyumva na unyibutsa imana niyi ndabura sya nizera bo mwiswa kuza mpura bakumanura tik tak kumyuka idahagarara ngo ntabwo turuhuka niko bavuga pau pau barakoma ntabwo gusa ntibavuga ntiwa dushito nshaka reka kwivaraguza inguni zose turabagara buri joro turatarama mu kazini duhagarara iyo duteye turagaza twe dukubita hababaza nawe tujye ndano ufite zagara bizi wirinde kumamagara phone muri sleep mode ku somebody up chakazi mihanda ndebe kona tahanyaba uburi wese fuza kuba uwa mbere gusa si buri wese kwiriye kuba uwa mbere uzi icyo ashaka byuka kare ritaragwira niga ntuzaryame kare ankundira ko nkorera imbere sinzi mpamvu atunga urwaka ndanyita uwa mbere amanza amaso kuko mbikora mbere sintegereza kumbanza njye nkubanza mbere tiktak kumyuka idahagarara ngo ntabwo turuhuka niko bavuga pau pau barakoma ntabwo gusa ntibavuga ntiwa dushito nshaka reka kwivaraguza inguni zose turabagara buri joro turatarama mu kazini duhagarara iyo duteye turaganza twe dukubita hababaza nawe tujye ndano ufite zagara bizi wirinde kumamagara phone muri sleep mode ku somebody up chakazi mihanda ndebe kona tahanyabara